fuck that.
Somewhere, somebody, yeah. Acha niwaambieni, jamani, nimempata mpya kijana. Anilishite mbele ni nyama, ni nyama, kwa nyama. Acha niwaambieni, jamani, huyu wa sasa meni changanya. Akikosea nitabeba lawama, lawama. Nakuaga, ndogo, kabisa kabisa napoza.